demonstrators stormed Parliament, and lawmakers were discussing a controversial new finance bill.
Some won't go home tonight.
A gunshot went off, and the life went out.
Very bad manners. Coming from the authority. Na vibaya hiyo.
Mwenda zake, leo tunakula zake. Alikusanya taxes, akagawa kwa charges. Na ndiyo watu wache, alituacha na chache. Alikuwa mwenye kiti, na leo tunakalia chake. Na ina donjo, donjo, donjo. Yai, wow, wow.
Every day, tuna hustling for what? Tuna hustling for why? Tuna hustling for who? Tuna hustling, tuna suffering. Separation for what? Separation for why? Separation for who?
Mchele matanga ya kahongo, leo nakula ya kahongo. Mchele matanga ya kahongo,
yes, kidole sambusa.
Mchele matanga ya kahongo.
Optimistic about this country. Matani kama kupea makanga tao. Jui kama change gonna come. Mystery. Walikula za mahindi, sande wana imba amazing grace. Walipea muhindi airport kama mbachi. Deal a done. Age. Mwili ya ijengi na jitsa. Urua irebesu ina lick back. Mche yendeshi kwa stress na tantrums. Atutua kuwa grateful for bread crumbs.
Wananchi ndio wanaangaika kwa ground. Wanakufa. Hakuna vile mtatuambia sha inafanya na disi tunazika watu kila siku na anasema wanatutetea.
Vile mama zetu walilia, waona wadhalia. Watoto wetu walilia, waona wadhalia. Vile ndugu zetu walilia, waona wadhalia. Vile nchi yetu walilia, waona wadhalia. Tutaenda njia ni ile ile sote. Tutaenda tuliko ni hapa hapa so hata na maeka. Shimo ni ile ile sote. Tutaenda njia
na ile. Niko na wakonjwa watu wa gunshots karibu 10 na askari wenzenu.
Enda kumbia tutangua wengine wengi. Enda chukua wengine.
Mchele matanga ya kahongo, leo nakula ya kahongo. Mchele matanga ya kahongo, yes kidole sambusa.
Separation for why? Separation for who?